heaven and my bitch.
Siku za nyintu buri kapili ya football. Mkulaga mkwano gwana madala mso jentao. Kuno mkwano sibu za nyoba tiktok. Netegiriza unachamwa. Kami yugani ulad on mercy. Wanchankalanya, you got me craving. For you, you got me falling. You found a na, biadala nyomu kwano. Msencha kwangua, nkugaburo mkwano. You found a na, bika. You're my sweet baby. When you call me papa, call you mama. I gon' make you happy. Love my Cinderella. Nge kubitonya yegu yamburira. Eyo singo yebisira. Yende tero kuru surira. You got me, you got me. Oh Lord on mercy. Wanchankalanya. You got me craving. For you, you got me falling. You fanana. Biadala nyomu kwano. Msencha kwangua. Nkugawulo mkwano. Biufana na mbika. Mbika. Msencha kwangua. Bita. Bita.
Kusanyi njuburi kapili ya football. Nkulaga mkwano. Kwano madala mso jentao.
Si wizanyo wa tiktok. Netegiriza unachamwa. You got me, you got me. Oh Lord on mercy. Wanchankalanya. You got me craving. For you, you got me falling.
You fanana. Biadala nyomu kwano. Msencha kwangu.
Mbika, mbika, nisenja kwangua, mbita, mbita.
Kusanyi njuburi kapili ya football. Kulaga mkwano kwana madala mso jentao.
Abandon my bitch.
www.mp3ugandanmusic.com